Yeah, you know life. I beef is this one. Come, you know, no good tangies. What's dog on Gurandango? Fijinoliza.
Yeah, Jelava no Guru was the web. 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 Yeah, Jelava no Guru was the web. Upo the planning up will be white in tea. Uja planning up will say sin tabi. Upo the planning up will be white in tea. Uja planning up will say sin tabi.
No one be fanta for vangela stress. Be moving to the room, my ash. Shati remi mina tala ani copy. Remi niku mina vele ani post.
Upo the planning up will be white in tea. Uja planning up will say sin tabi.
Ginoliza, uti endla cha glorisi. Ubora blind, inga kusesi doris. Me bifi anika lunga vutisa na morisi. Ginoliza, endla ginulava kutumai mi. Angateli na kutela loko atleketa imi. Ginoliza, uhiri ninga kumbuti miti chekas. Bitch wari manu wa afita mbala papas. Trini na shihundla kuru woka la pasa. Bi iri tumbe kui inga chicha na picha. Ti rhyme ti tele tana lanta picha. Saklangu laibi Pele testa wena itaka. Loko lava bifi mfana la tapaka.
Damn ya, niku buyerini haka. Nukutwilini laga mina ungelunge. Ninge bifi inga tumi. Kajika jika ustivi lava yini. Nitaku bifa so seketa kuta nyipi. Hey wani bifa niku shisi ya tokombela. Mara sita baba rivale luta kombela. Uku nyimbi siti case lava shava meteniti. Wachaso tinuanza kosona fedeniti. May beefy ani kahle unga mita mekiniki. Nikisela beefy izi panda e shoko. Logo senda beefy uromba ze shizonyo. Chera wena ita niko karinoko. Ende utarila niko mevoko. Umeli fesheni aula tufana mali ya pesheni. Niku bifa niku tela kosi nimpula bukisi. Niku ae iya kiazo la nchucha. Beefy se utela ema ega utangare wanchu. Loko ninda e muzimba. Ukera malibu wachavisa e rivimba.
Mini bag tula solo slava sama vika. Loko bivi yiku tanda slava sama na femeli. Utsika kutumbeta ukujola na enele.
Bifu tani zonda tani bita na enemi. Utira everyday badu mbona mutendeni.
Bifa witi zivi nirifamba majejeni. Na kutwela mfana nta kuvita machimbeni.
Nightmare nirifamba kerekeni. Ni Nike cause ntama niri right, iku ringa blind.
Kuweke au rhyme. Itama kumto upon but still au die. At night to death, janga kupiti ya sferi. Ginoliza tabilia yuti tlangula iriti.
Akani, tako gash tofu check. Okangisa Facebook, uchaba na ucheck. Ati line to koma, ihinda put majuli. Ufuya na malevu, bastile au kula.
Mbi ure pasungwe but still ungeni tool. Uwa creative afano osukela size polar. And then nice with this is fulla ini Ginoliza.
Jongoliza, agza mapakisha. Aye boy, lukurkula ubifa mpateni ne unga rhyme. Uta shamula iji ho.
Upo the blinding up will be white pete. Uja blinding up will say sin tabi. Upo the blinding up will be white pete. Uja blinding up will say sin tabi.
You know guys. Nah gori la one in the no case at TK. Produce ufana oya kale. Didili yo nezala. Kuri vungwe bafulu kumuka minga respondi. If you twala shikala the rhyming ukala the poyini. Ha, ngi responde kwa.